The facts. No man a want to company. Tell it so. Unga diapke wa diapka na sunkani.
Wazungu wa majitengera my dear. Wazungu wa majitengera. Sexy beauty, kachasu, anaipanga munga je masoni, balani, anaipanga munga siga, anajenga chiganda, anapanga poloni, tosaka, anapanga fuliji, wazungu wa matitengera my dear. Sexy beauty.
Nangani bosa, ni bazona ka. My idea yetu kakulise. Bati futo ni yaku dismissa potene teka teka. Vamena chita mblaki yati ni vaposa. Muzunga gireko chapi yati ndiye OG. Originori chapa inegu nishita son. Nange uka kirina matera ndieke nishua kwera. Ndiwe kirina. Vamena hivi voko pereza ko pereza. This white na ibala na mangwara yatu ya originori chapa.
Sexy beauty. Wazungu wa matitengera my dear. Wazungu wa matitengera my dear. Wazungu wa matitengera my dear. Ndige ya usiku eve naipanga ya puleni. Mbubwe eve ya naipanga sexy beauty.
Jisho Records Production. See the paper, them reactivation. Quincy Weezy, you're not cooked up again with a little spice. Better!